Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ndalama, ndalama, mane ikula mulira dziko, mitengeri mwawerenga mahu, auzeni antu, ati mwawerenga.
Nawerenga Baibulo, pena
pake Baibulo,
zwaibazo osa masiku otsiriza,
angaza
kala otsikwanda oka,
komanso,
komanso
imbani ndizida.
Nawerenga Baibulo,
pena pake Baibulo,
kuchoveja mewa chuma japatiko,
Usekerera kuombera manja soenera kututula tafuna wanyemere Akumasaka lubino kukwila kumazonga Munitita zipeze Akulolera kuyamba kufunga bila zinyengo Akutafuna zisake Mirandu mwapala mula Chitakula ungosola
kumambola mtijune
Akulolera kuyenda tubila wachibadwile Akutafuna zisake Akulolera kuyenda litala waifisake Akutipola wapazi Akujomba koka pepela ulendo kubisinesi Akutafuna kokele
Dalama
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 Landi bambo Nikala Yesu ni mamukonda amene tikondera ndalama. Nikala Yesu ni mamufuna amene tifunira ndalama. Nikala Yesu ni mamupeza amene tipezera ndalama. Nikala Yesu ni mamuseva amene tisevera ndalama. Tinyengo kupana amaineta ila zeta akutoko Komandia wasati wa mitengera useni
Saulendo uno.